nesiga mukama ye yamponya emikwano nesiga mingi kumbe sibasanira twanyumyanga twasekanga ngoyizo gamba lukanda nasembeza nembesiga abantu balamukoyi basekera yengeza sebo boba tolina lwobafala konze nombitadde kanesige katonda wange leka nkusinze kankutende olyomuweka ampamanyi gwe musumba wange zenava kukyokwensiga abantu kati nesiga mukama oyo goyita mukwano gwoye mulabe nambeemu ewensige katonda womuyeka yatakyukakyuka yabeerawo leero nenkya va ku mikwano gyekyusa zenava kukyokwensiga abantu kati nesiga mukama oyo goyita mukwano gwoye mulabe nambeemu ewensige katonda womuyeka yatakyukakyuka yabeerawo leero nenkya va ku mikwano gyekyusa omukwano nga mbalaavu nga baagala nabekuba kwata oluyine wange todda laavu yaabwe nekoma nalabira ku mukibi eyalina omukyalo omulungi bagenda mu bazadde n'ebintu ne bagattibwa bazaala n'abaana nga bali mu ssanyu naye akaseera kayita kamu bwe kati mukibi baayawukana ezaali empeta baddamu kooti babaawukanye kati mbuuza weesigani ng'omwana tatatawe omubbako ekibanja weesige katonda yekatakyukakyuka mbuuza weesigani ng'omuzadde atunda manna waafuna obugagga weesige katonda yekatakyukakyuka omutachuka lingana olovulero bulake njawa burauni zirina bwenava mwesige okujako mwesiga katonda yoyatande kulira bwemba munaku tatabeerawo ne bwemba nkoye yanzizamu amaanyi siri kuleka gwe muzadde asingira ebirungi ku nsi emikwano n'enganda wansingira ebyo byonna kati mbuuza weesigani ng'omwana tatatawe omubbako ekibanja weesige katonda yekatakyukakyuka mbuuza weesigani ng'omuzadde atunda manna waafuna obugagga weesige katonda yekatakyukakyuka omuzadde weesigani nga n'omusomesa gw'owoomwana yamuganza nga muto weesige katonda yekatakyukakyuka owabooda weesigani nga gw'obuzeeko yekyusa n'akukuba ennyondo weesige katonda yekatakyukakyuka wamabulaza weesigani nga sisita azaalira mu kkanisa watali nakugattibwa weesige katonda yekatakyukakyuka nze ka mwesige nawe omwesige katonda waffe yatakyukakyukanga weesige katonda yekatakyukakyuka nze ka mwesige nawe omwesige katonda waffe yatakyukakyukanga weesige katonda yekatakyukakyuka